number six.
Oh na na na, si unitoke hata mara moja. Akilini mwangu, oh mara moja. Ninayopitia ni kama umeniroga. Haya mapenzi yamenipa gonjwa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Na vitu vyako vinachanganya, oh. Unigusapo kuisha mwenzio, oh. You are magneto na nivuta hapo, tanitoa roho. Jamani, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa. Japo sijawahi kukwambia jinsi ninavyokuota na kuzimia, moyo umeuokota. Hii dunia nimempenda mmoja, hizi hisia nitakwambia how I feel. Nitasema mimi, how I feel. Nitasema mimi, unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu. Unanikosha, unaniwasha, unalia pa moyo wangu.
Exclusive from SureLoaded.com.